Temvute, teviva tebyangunyo, chitange andeka nga chali muluto lwa mage. Na eno munange, esala za mange, zampani dira wa mune baganda bage. Tobye ntalo nwanye, mekanye ne banagwano, mubulichi monya mbyo bade okuva buto. Obugabirizibwo, n'obukuumibwo, byankwatako, byambikako. Ekisa kye kingi, mwattu kimala, wandage kubo, nze wampumuza. Webale kunjagala, webale kunyimusa. Wanyamba wanjagala, omukwano wanunula. Byali byansobera byatebera, wanzikakanye mmeme wampumuza. Mwattu wanjagala, wagumikiriza noninda. Byonna byali byansobera byatebera, wanzikakanye mmeme wampumuza. Webala okunjagala. Eza balangira, nyimbire kwanga ngeno ekuweleza. Ibinene byokola, njanga kujulira. Era nkusaba mpekisa neme kuyosa kukwebaza. Nka nkuyimbire oluyimbo olujja, leka nkuyimuse. Erinnya lyo ligulumizibwe, leka nkutendereze. Wandage kubo, nze wampumuza. Webale kunjagala, webale kunyimusa. Wanyamba wanjagala, omukwano wanunula. Byonna byali byansobera byatebera, wanzikakanye mmeme wampumuza. Mwattu wanjagala, wagumikiriza noninda. Byonna byali byansobera byatebera, wanzikakanye mmeme wampumuza. Webale okunjagala.
Webalo kunjagala.